fandugol mudum saabi ko di barteno yabbitire le region onom holtiri wiide fedde ne minodirta World Foundation dum tawede imadraji gondudo wadede di fu dido halaji ka inde ande em gondini dum boni le region Bajangaratu Abdoulaye Ag Almouza
alo qendijin
pamli hitan 1983 wartal 1984 nyibbi ko heewi anam mate on nokku ko ndedirte bambara mawdi weni wotru anton nokku ndedirte benzina ada mataton sewre nyibbi ko wartalere janno dina ngarde sana dina heewdu pamli hitan 1993 wartan 98 sabe tourist en kan etora yogaji nyibbi den witti yoppi on nokku nyol man handen fe goto wa halde foto di nyibbi suudi ne leedi mendi
Lewi odo dunke andan do kabaruji bilide hawalu don Ahmed Seku Diallo beedade rafinde nago o dido nyibi ana wondi fewde tiddalaji goddi hono waytagol wakkati o fayeto tunel njarindi
la situation de
welta ko watti mungu nati sabe handen tordaji hewti bani adama kan ettibi ladde fu nanal mudun fa handen walle ko matele leedi meden ni mungu sabe handen so jamaane ko hee mudun ka nyibidi ana tewta nukkuje to deejere woni heba moobadne wodiri
fa dum hebene jogolal ko Ahmed Seku Diallo ka holti wiide wajibi kina jamarnde Martine Kumba be jaa wattude koyde mabbe imma daraaji gondudo wadede yella dido nyibi kay nokkole to be gonto wana heba reneede be jaba beydaade yimbel gondube wadde imma daraaji yella tuta leddele nokko o
David ana han fiyade jamari famitne yalla bani adama ka ettebi ladde fu an heba reneede li leedi menni sabe ittebi ladde nafa mudu anada bi adama fu edda mudun homa fu ana han tewde honan ittebi ladde rentinte
tawede nyibile ladde ka ana rena dum nom holitiri wiide Zoumana Coulibaly wajibi jonka kina imadraji wade fa ko di gondi warade ko watta so wana dum dido nyibi ka ana jaba timude fa labole ladde ne dun ne wana hune mudjune feyno holitiri wiide
parce que les éléphants jouent un rôle important
nyibi ana jogi daroga mangal do kabaru hawaluji en nanal mudun so di tebi ladde timmi do naton sabe wadre torraji mawdi le gurgal meden sabe so tebi ladde wala bani adama gurgal mudu ana tidi sa ewi handen ladde foto tebi ladde woni handen honi misale nyibbe nanan mudun do huune mawne ko jogi nafa le kabaru hawaluji
valeur ajoutée pour l'environnement.
Michintinde tan wiide le lewru juin bettinu nyibi ko yottoto sappo naati le commune Konna region Moti di ngadi to bonandaji kewdi odo kabaru kale wi dunke andan be kabaruji bilide hawalo do saabi ko dido dabaji wondi fewde tiddalaji buri fu nokkuto be kewata faabe njara beydaade ko dube jogi be kabbobe hudi nokkule do be kaani tawede to tomi kaddata e magazine amen kale hala hawalo mo fati yatara landini min jowti om sanne hedaade dum min jiyo ko yontere warore